swag, una brag, umezag ama umebeba bag, una drag kama slag juu ya drag, sio swag, hata kani natunda kwenye rag, una jag mimi nina mag, siko kwa drag yani si yuko back. Ndiyo swag, nina Christ, nina songa tena pasta. Hata kan, nina imba mini pasta. Nina run, nimepata green pasta. Kabla rapture, nimeshika master. Yesu ndo most, I see all the monster. Ni swag kuokoka, mondo ya shetani ndiyo mina toroka. Na cheki mbota, amefanya sija sota. Raya hapa, haifiki kuota. Ya uko heaven, karibu na pota. Tutaishi po wazungukwa na nyota. So come come, ndani yake Yesu Kristo kuna utam tam. Kuna run na baraka tena pam pam. The kind of life we live in, we so proud and we know how. Kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, kuna Yesu mase, huna swag. Kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, BTW kuna Yesu tuna swag. To myself, true to my Christ, I'm right so bad, you can take if you want. He's the mediator, I meditate daily, cause I build a new life, a fresh new one. Too slow, too fast, I'm not letting go, cause I win daily, cause I pray daily. I'm a preacher weekly, cause I make the right move. The system so dry, cause he died on the cross, cause I never wonder, cause I'm not a wanderer. I was a sinner, I'm not sincere, grief so clear, I'm not blaming any. The sky's so bright, for ease, lower light, symbol so strike, Christ so good. So cool. Kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, kuna Yesu mase, huna swag. Kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, piti tapi kuna Yesu tuna swag.
Amenikomboa, mimi niko poa. Wenye walisema eti sitashoboa. Hebu sikiza hii ni siri natoboa. Hakuna mwenye kwake naweza kunyondoa. Mimi na Yesu tayari tushafunga ndoa. Hatuendagi kanisani juu tumekosa form. Hatuendagi kanisani ndiyo tukaperform. Juu tunajua chenye sisi tunafanya. Hapa si mchezo wa paka na panya. Hatutafanya juu wale wanafanya. Hatutahanya juu wale wanahanya. BTW born to worship. CBTG born to gossip. Hatunanga haraka, tunangoja baraka. Si Mungu hakipanga, tutavuka mipaka. Hatunanga haraka, tunangoja baraka. Si Mungu hakipanga, tutavuka mipaka.
Kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, kuna Yesu mase, huna swag. Kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, kuokoka ni swag, swag, piti tapi kuna Yesu tuna swag.
Nimeokoka na silai, oh my. Atipos upige hiyo doza, tikloze ze kufloss. No of course, Christ ndiyo boss. Kladi origi imeingia mji kutunga vizi. Atiweni mzi, top of unja na jeans. SWN na G, Madeni zimekam na tena zibishi. Piga magoti, muite mokozi, nye mkombozi. Shoto bibilia na tuwa muimbia. Kuna tena kulia, metuonekania. Hapa na pale tunasahau ya kale. Tunasonga na swagili, twende